Bifuka bila nda pamunete kwa babu afya Gula ikabila njebanku pena mosa muniko mafya Dabomba na
manapakisha niko kakule ifuaya
Shipaka bili ubio wako sawika
wala wana zamu
beef Na wana zamu beef
Ino ni 21 upendefi kumu Batikeka na pash Ice flow atsani Selimu yosha isiso ni nyapa Empire mu 20 20 777.
Hey,
Ikatapua
Kwashis in the building.
Ikatapua
Best Fighters Finest.
Mwenda babidi vyonse washa kwisa mundonko Ama punchline DVD kufuma kunonoko Wewe wadibele shafe vyonse leta nwe koni Weka tete nine nkusunga Kabiyoko Alefaye na mazanga shonse sharipwa Tuwa lina bakari nomba bonse balipwa Nine botumo mulandu wa masteke Ntebelele ndia makanta leka nomba nteke Shtendwa kupela bifu mbomba na manama Malapa wachibele shimba tuwala chainama Ama mama ni divili mulandu wa ndalama Itikwama mpoketi ni divili ndalama
Yo bifu kabila ndapamu neta kwa babu afya Gona ikabila njebanku pena mosa muniko mafya Ndabomba na wanapucha ninko mkangode ifuaya Shipaka bili ubyo wako sawika waya waya zamu bifu
Na wana zamu bifu
Na wana zamu bifu Cheba you want to samu beef
You want to samu
beef Cheba wafe na wana samu beef
Nigemu siyaturika kwa wafiashi Tempa yala kwelanga waluzing omuchinshi Kuntu nafumani nebo kocha mishi Heta na inebo mime nafene mbushi Ulangu fwafe niga kanshilelo wambona Kasonde wala kareka nyafe boi eshina Ishimbi jeremani shtina michi ya mpako Nari underground king's squat nifuko Wapitape kuchinye nye chankaramu Na nariva na shoti tempa kwa tivandemu Imparume baba ume na nebo epo nava Tebu fi waika kiechi ingo kwa kaba
Yo bifu kabila ndia pamu neta kwa babu afya Kuna ikabila njebanku pena mosa muneko mafya Ndabomba na wanapucha ninko mkangode ifuaya Shipaka bili ubyo wako sawika waya waya zamu bifu
Na wana zamu bifu
Na wana zamu bifu
Na wana zamu bifu
Cheba you want to samu beef
You want to samu
gap Na kwa babu afya na wana samu beef
We kwata na kalijo pantu na kuwina Na kupapa na papapapapa kunwina Leta beef Akena na mwana Itakulia temwa ferionse li banana Tula makwewo yovyo konshilaya Pantu shanga shefi Notu notu chawa Opopita pashala kumbo wa milamba Shtina lapa wapivemba vya walamba Naitunga nyobu kari lelo mpeni kwente pe Kuputi nembu kufya nji lelo shamipe Kazama swagirika lamba tina mami Niziki litiria shiri yesu sochi mama mami
Yo bifu kabila ndia pamu neta kwa babu afya Kuna ikabila njebanku pena mosa muniko mafya Ndabomba na wanapucha ninko mkangode ifuaya Shipaka bili ubyo wako sawika waya waya zamu beef
Na wana zamu beef
Na wana zamu beef
Na wana zamu beef
Njeba you want to zamu beef
You want to zamu
come get Beef Nabana samu beef
Nabana samu
beef Nabana samu beef
Nabana samu beef
Cheba you want to samu beef
You want to samu gap
Kwaba waka nabana samu beef Nabana samu beef
I got you 777 Mr. Onze Mr. Better than I got you John
Beasel
Kojizi Dead Boy Bang
Mas
Zion
Kepo de Kira
Aso Junior Fago